No, today I feel enthusiastic. Ngizizwa nje ngi-enthusiastic, but futhi ngathi manje futhi ngi-draconian. Yabo? Ngikade ngi-draconian ihambe lento lena ngabe bese ngathi manje futhi ngi-precarious. Yabo? Uma ngi-precarious bese futhi kube ngathi futhi manje ngizizwe futhi manje ngi-impeccable. Yabona ngathi futhi manje mhlawumbe I'm indispensable. Oh my God. Yabo? Uma ngathi ngiyimamela futhi ihambe kube sengathi manje futhi I'm in jeopardy, you know? Like furthermore. Meanwhile. Over and above.